Toto kashata, ana utamu wa sukari, nimenogewa. Prumpa kamaka, kwa maufundi ni odari, sitovimbiwa. Akikata na buruga kichwa, mapozi kana piga picha. Swadata kinitana itika, oh eh ha eh, oh eh ha eh. Kama maji yanavyo mwagika, jasho likimchuruzika. Moyo mapigo dakika, so give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. Akolezi chumvi kwenye mboga, oh, anajua kubalansi. Ajawahi waza kuniroga, oh, limao bila ukakasi. So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. Hana kasoro ta kidogo, mjuzi kitandani sio gogo. Yani utamu kwa kisogo. Go, 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 go. Shori ana wo 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 wo. Tani vita wo 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 wo. Tamu kama embe do 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 do. Mtoto laini kama sponji, kifani chuchu kama konzi. Anavunja shingo za matozi. Give me that, give me that, give me that. Akolezi chumvi kwenye mboga, oh, anajua kubalansi. Ajawahi waza kuniroga, oh, so give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. Kuficha msambwanda, we sambwandua, paka waumie roo. Samba soti misamba, utamuamua, kwangu wa sararo. Acha kuficha msambwanda, we sambwandua, paka waumie roo. Samba soti misamba, utamuamua, kwangu wa sararo. Akolezi chumvi kwenye mboga, oh, anajua kubalansi. Ajawahi waza kuniroga, oh.
Yeah boy.
So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that. So give me that, ajue kushap. Kiuno navyo kata, we give me that.